Benzino aka the big boss, MC mkali na kwenda profit, CND loss. Na kuja kwa shika, shika. Na kuja kwa fanya film ziku wa speaker. Hile tupo juicy, hatupenda kitabu. Yani kuta nipo full nanga kama dhahabu. Ingawa nakata, watakubali tuna. Wapende kwa sipende, bado tutakaju. Wache wasema, situ nazidi kupita. Wache wadune, situ nazidi kusikika. Tunazidi tukupari, na watoto kari. Tuna hama tuviwanja, hatukosi mahali. Tuna kamata, kamata hira vita tunanga. Mafanzo na kubari, mapindi wana shangaa. Soki hivyo, nila kimtindo ndiyo. Najio mnakoma na mimi kinoma tusindio.
Leo jo mambo yote,
basto nesote na mivusha nikone wani.
Leo jo mambo yote,
jam na longoza mimi shame kama hujituni.
Leo jo mambo yote,
basto nesote na mivusha nikone wani.
Leo jo mambo yote,
jam na longoza mimi shame kama hujituni.
The big boss chidi band, tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss kitty band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss kitty band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss kitty band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
Wana rap kwa mashabiki, rap kwa streeti, yukwa pamoja wote ishara ya PC. Chili Benz kutokea Mairara, kwa wabish daima wakujitoa kafara. Yeah, tunakoma nao, wanapenda jua yetu wakati hatujui ya kwao. Yeah, na watenda kimatendo, na ziba mashimo na kava kila kitengo. Baby girl, you look so fine, na jota penda kwenda kubuki na mileo. Twenzetu, tukacheze mziki, masail ya kimton kama yare ya kwenye video. Umetimia upo full simfano, kidaz nunda zwe nipe tutano. Gum gum, haina taubaya, haina longo longo ina shusha tu fire. Ona, nakata filimi limi nando mimi mimi na wafanyaga msija mina shinda game. Mwanjo manjo haina dakika tisini, haina longo longo, cause naweza mini ya mimi.
Leo jo mambo yote,
basto nesote na mivusha nikone wani.
Leo jo mambo yote,
game na longoza mimi shame kama hujituni.
Leo jo mambo yote,
basto nesote na mivusha nikone wani.
Leo jo mambo yote,
game na longoza mimi shame kama hujituni.
The big boss to the band, yeah,
ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.
The big boss to the band,
yeah, ndo nafanya. Tuna tingisha tingisha bicho na kudance.